ro phanda ro shambira zwinzhi ro vhona ro guda ende ro ṱangana na vhanzhi ra guda na zwinzhi ra shumisa zwiṱuku zwe ra fara uri ri ḓi wane ri fano na musi Sometimes ndi a humbula na u lila and I wish uri nga vhe vhone vha tshi kha ḓi tshila. Death wish ndi to vhona vhelelwani, makhulu gugu wanga vha to ri konḓelelani. Back to back gonna vhuya ndi na energy before I fall to the hands of an enemy. Uri na nne ndi tshi ṱuwa vho ndi sie legacy. Life it's a very long journey, tshifhinga tshi khou ṱuwa nazwo zwi tshekeni. Zwoṱhe zwo shanduka a zwi tshanga zwa mbra, zwire zwanga a si zwa tshe wangala a si tsha ko ya phando simbra. Vha mapate sedza zwa ndo shambira so shanguve ndi na londani mdau. Asa maindu baya ragaula zwa fela a dovha a baya ragaula ndi mzwara zwi a pfala. Toma fasi kasi ende ndi sarasi, vhanzhi vha tshintshela fasi mara still ndi sarasi. Back then sathu thomo rekhoda, tshilanga u koloda, ndala i tshi boboda. Vhunja zwithu zwe nda ndi tshi tama sathu afoda. Maṅwe vho ri phandela u vhavha, vha tshi gonya zwivhanga ḓiyeni zwi tshi vhavha. Ro tambula hayani zwi tshi vhavha, si na tshe wa puta, vhanzhi vha ya shavha. Ngazwo cheese boy sa dziluvheledzi, but I'm down to earth naho ndi sa zwi sumbedzi. Ni tshi thoma vhanja vhanga ni tikedzi, vha ṱoḓa ni tshi vho thoma u penya sa neledzi. Ende ngazwo ndo ṱutshela na vhangana, nda dzhamungana wanga nda mu ita miavhana. Ngori zwi a fana vhangana vha funani.
Hafha hune nda vha hone na musi, ndo shumela iyo.